yande joni tan min tawi sappo je studio kalangu habaruji e fulfulde kodi janhirte mo Soumana Amadou janganta habaruji e fulfulde hande ni en kalando filo ko darto e Peter wanto enda abala dum du kondani ministre kawji ndo reddi yehi ton en nadje wo himbe be tan en nan di fa himbe latibe fawarjo dillebe Boko Haram kebanano be hodorde mudun en e ginama battinama to wete gudumari haradi fa Lady America kañu du kondan wi wurtage do filla labi hojino do filla denago duniyaru ko hojano Paris on nanan himbe jingano sur baba Niger ko halido maccu fa hande en garanto filla kon darto yewtere men pinne studio kalangu dartina filla mojjintingol e gobugol fondutugol dati yewoji laamu leedi men Niger nani wantiri yarno andurdo ni himbe jeego kañu woni ko mayi ar filla kon darto fa wara jondu kondani hippitere ko waɗi heccikentoonde abala le région mo Tillaberi sogeji leydi Niger e Mali ndenene kay naati e laawol himɓe waɓɓe hippitere nde endan ɓe jeeɓe kewtoke ɓen endan dow keerol har Mali ton endan nder nokkure nde endan ni faarjo ɓe nangi nokku on fuu fatimi nani hono habaru enen wardi Omar Hamma
caggal nde hippitere nde waɗiri ni sogeji leydi Niger do mballaga laanaji piroji kayniti himɓe waɓɓe hippitere nden ɓe jewi ɓe kewtoye ɓen ɓe mbari ɗum en ɓe teti du loreji ɗi ɓen dillidinno e kaɓorɗe ɗen haala hippitere nden haalama kengan nder sawara ministériɓe yeruno radio BBC haaliri himɓe mujawo jeegon tumaɓe juuɗe mum no goni nder hippitere nde nangama golle fuu ko sogeji ɗi gaɗi kamɓe du jeego mum e maayi tato Niger tato Mali ɗum waɗi lebbini ko kippitanɗe no gaɗe nokkuje sogeji heduɗi far kerol Burkina e kerol Mali himɓe wonɓe no gaɗa ɗum ɓen du yutana far soɓɓirde Mali
nan wontiri e dey haala goto kani waddi e hippitan enen ministre kawji nder reedu leydi e ndenago ɓiɓɓe leydi ndenne keña nde nda o yeeyi toon to hippitan nde waɗto ene abala o fottoy ndenene kayni e moɓol himɓe jeego sogeji jeego mayɗi endan caggal wona ko kanko Bazou Mohamed o haali o yeytani himɓe taaɓe ɗo endan dow inde gouvernement o wi gouvernement hoƴi keddi laabi hoƴeteɗi fuu gan durduggol e ɓiɗɗa bonɗa ku e nder leydi ndi endan nani Bazou Mohamed télévision mawɗo mo leydi Niger
dama fanna abunde yeso mum yow abala
hunde ko waɗi abala hande ɗo kanƴum waɗuno bani bangu wanzarbe petel koole woɗi du gomnanti hoƴaniɗo laabi on jii ko loreji i ɓeydani sogeji kamɓe kaɓorɗe ko yarani sogeji sogeji du ɓeydama amma fa hande min keɓa yottade tomin jiɗi ɗo saabu hunde fuu ko jowima sanja nga ɗum daram wakkati fuu mbiɗen goni ekkitade ɗo yaade seeɗa du min keɓa jamaku nde Allah jaɓi miɗo watta dande e jama'are fuu fukkina hakkillo muɗum loreji jaɓanoɗi wakkati kippital ɗi min tetiɗi ɗito du miɗen goni e filaki muɗum woɗi du min natan faale leydi Mali e filaki ɓiɓɓe bomɓe ɓe ndeni ɓe ɓiɓɓe bomɓe ɓe gam ndeni ɓe accirama ni ɓe ɓiɓɓe bomɓe doggoɓe leydi Mali wiɓe leydi gonno no gara nder leydi men no gaɗa bonanda fuu ɓe keɓanta safare
caggal majjum du himɓe ko watto hembre e capanɗe joyon ni wonnoɓe Boko Haram ƴoyɓe to endan wartiri koye muɗum en keña won koɓe eggina hono fawarjo hoɗorde nde ɓe gandanno nde endan ɓe jara nokku goɗɗo to wiyete Goudou Maria kiloji hembre e capanɗe jeena hakkunde muɗum e wuro Difa Mango wakkati ɗum watta du waɗana yande nayyi subaka ɗon hejjere o woni ko ɗum hejjere nde woni ko ɗum waɗa e ley majjum noon waddi ko fawarjo joni hono suka goto mo duuɓi sappo e nayyi kanka e ley yili yili mabɓe wonde heeɓi kanka e wurtowi ko suka wurtowi du konnani omo hen omo tewte wakkati mo kalten o directrice mawɗo kawjiɗo filla ko darto fedde leyɗe duniya ƴeewore gurno sukaɓe e rewɓe yeten UNICEF do inde leyɗe men afrique yannani kañum e hakkunderi waɗino kamde jahangal to enen région enɗa mo Difa o yehi o daaroy du konnan noon hono kulle ɗen ene gonno jaara laati du konnan caɗale ko tawa har filla ndiyam kañum e jande e ley koɗorɗe gaɗa ton enɗan to wiyete garin wanzam kañum e kinjandi ndennene ka nokkuɗe enɗa fuu o daaro wi ɗum kanko hono fawar jonni kanko horejo UNICEF o enɗa ɗum du konnan wadde ko fande caggal jahangal o waɗingal o timini noon wonno ko waɗi yewtere nde ɗo teɗo fande ni Marie Pierre Poirier nani ko o haalni bandimi Adam Babou Karna
lire les papiers janga ko winda dow himɓe yaha hi'iraɓe gite mum ɓuri dan de neɗɗo hi'iriɓe hitere mum nden ɓuri andude no waɗe ko walliraɓe. Ɗum ndu waɗi komin jehi keenga nder gurel gom. To nden no himɓe tawaɓe nder maggel ɓuray himɓe 1500. Amma nomin gi'iriɓe he gite amin ɓe ɓuran himɓe 1500. Gurnan waɗatako to diyam wala. Ɗum ndu waɗi komin jehi ƴeewode no wona no waɗe dow filla diyam, ngam ƴeewude no walliri gomnati dow filla diyam, ngam kan ardi golle sigila balliroɓe fuu. Min ƴeewidan no waɗe ko tawe diyam pompiji e ɓulli keƴori faa dow ko yaawi himɓe no mbaawi keɓi diyam. Laaɓal du tabbita caka himɓe. Ndenne no haani min tettinkino min cuɓo du ɗume ɓuri hoyde
technique mais aussi économique.
Nonni région magadaise himɓe dilla wamɓe ɓe nani ƴoleyɗe ɓaleɓe yaade leyɗe waɗeɓe acca e golle muɗum ɗe yaha warta on na yahani jonkay caggal majjo ɓe gonɓe potta e kullantaje laatiɗe bonandaji sanne yaade e maɓɓe. Ɗum woni himɓe heɓoɓe ɓe hiiloɓe ƴoyraɓe nadu konnani jamboɓe jambiji mawɗi faa waɗa du konnani maɓɓe no maaya e dow lawolngol gam majjum nde maayi du konnani no maayi tan ele tenere on endan ɗum yaawi tawede. Hono ni yeruno alarbaare ƴaɓɓinde e ndan woɓɓe du konnani hawrama honno enɗan ɓe potti honni enda e majjum nani yewtorde bandimi Moussa Mamman neldi en ƴiwde tenda Agadez.
Talata woronje lewru mai hitaande duuɓi 2017 himɓe jeego o gom ummiɓe leydi mumen gam pa'a leyɗe tubakoɓe wakkati ƴuwanno libino garta jippina kiloji hemre hedde huɓɓere Agadez. Ɗiɗo maɓɓe no himɓe leydi Niger, nayo ɓeeto no ɓiɓɓe leydi Guine. Nder himɓe jeegom ɓe ɗiɗo nawnake sanne sanne, goɗɗo maɓɓe no ton hôpital Agadez andana ba hoore mum. Zander maɓe tawaɓe Turayat kiloji lasoji nayi hedde huɓɓere Agadez keɓi paabiɓe. Sogeji no hettefude jon loore woppude ɓe nani ko Yusuf Akine ɓi leydi Niger nawniɗo on wi'ini.
On vient de Libye.
Mi ƴowana ha nder leydi Libye warde Agadez. Leylore kamin goni kam ɓe tutimi leylore kamɓe jippini awƴolore kam doggidi e makka kamɓe gineji amin. Allah ne e haɓɓiniɓe kamɓe gaddimin e Toureya kiloji mum 86 e Agadez. Tawi min nimɓe jeegom ɓiɓɓe leydi Niger ɗiɗo e ɓiɓɓe leydi Guine nayo. Awƴolore kam o doggidi e gineji amin e haala ka kalten joni ka min gonda e hunde fuu.
On n'a pas nos bagages.
Illa lawol laamu leydi jukkowol adoɓe ummotoɓe leyɗe mumen no pa'a leyɗe tubakoɓe singa hitaande duuɓi 2015. Adoɓe himɓe ɓe no yawtina no tefa no waɗe fuu ngam to fottu he polisiɓe wattaɓe no jiilo nder cakantaraje ɗen. Ɓe tokkirtana laabi ɗi koyɗe naalore ɗuɗa tokkude laabi ɗi degom no hulƴini sanne.
Hooreejo leydi Amérique mbiyeteeɗo Donald Trump kanko to Kenya o haali o wii leydi makko ndi o laami ndi endan wurtake e dow laabi koƴanoɗo to endan Paris dow filla ko darta hawritere waɗaande gan reenugol duuniyaaru har filla ko darta woñƴitagol mbakaaji. Ɗum ndu konda ni eɗen anndi banndi kom o naatino kom Barack Obama kañum dekkino junngo tabintinde ke Amérique tokkano laabi ɗi 2015. Ɗum waɗdi ko faar joni ono mbiyeteeɗo Issa Garba gooto e himɓe laatiɓe jiwdanooɓe hono fawar jondu kono ɓiɓɓe leydi dow filla ko darto hono waylitagol bakaji ɗi enda e wakkatiji nani ko haal dow haala hoorejo leydi Amérique o.
En ce qui concerne les conséquences, il faut
te neɗɗo no hiɗi faama ta ɗorna moɗum waawi waddude to sey to ƴewtini ko wi'a dow naato leydi nder fedde de e no waɗe ko leydi wurto fedde nden. Ɗum wi'ana leydi fuu leydi naati nder fedde de nde waawa wurti nde hanaade waɗu duuɓi nayno. Himɓe keeri gatti duuɓi nayi ɗi noon ngam iɓe anndi ko Trump o laamoyto leydi Amérique. Duuɓi nayi du o laamorto no tilsi e mayri di jooɗo ngam Obama watti junngo dow ɗereeji fedde de. Ɗum ndu waɗi Macron wi'i ko ɗum waawa ƴewtineede laabi adaaɗi Paris ɗi mbaa leydi Niger ɗi curki masinaaji kampaniiji mum fotayi ɗi États-Unis ɗuɗde no tilsi hemu jooɗo ɗowtano laabi ɗin sakofa kamɓe ɓe walaa baawɗo limti kampaniiji maɓɓe. Nden ne hana États-Unis o woodi hunnduko wi'ude kan en no giɗi wurtaade fedde de.
Ce n'est pas aujourd'hui les États-Unis qui vont vouloir de se retirer.
No wontiri fawar joni har laabi koƴaɗi sawar ministére ɓe gaɗaɗo keña alkamiso enɗan ni mbiyeteɗo Kamed Abdoulaye hoorejo hono fande l'école to himɓe janggoto gam batte ekkitagol hokkol habaruji wiyeteɗo iftik ittama e nokkure muɗum. Neɗɗo naata e nokku makko kam woni mbiyeteɗo madame Ousmane Fatouma Saley. Ɗum ndu kondanni ittolo Kamed Abdoulaye ono wonno e dow kullantare laatiɗe hono himɓe laatiɓe himɓe iftik ɓeɗa ƴamino wurtine e nder nokkunde wakkare moɓe ganno murtere maɓɓe. Noon ni fawar joni capantati e goho lewru me kam wonno hono ñalande na mbiyandu konda ni hono ñe wonno ñalande ni jokkay hono rimeki biyeteɗo Jean Rouche laatiɗo kañum o laatino no enda hono hoorejo noon waɗugol silman nder leydi men Niger kanko fuɗɗi ɗum neɗɗo laatiɗo tawaɗon ɗon woduno ande sanne dow fila ko darto ñebdiji o golli dow fila ko darto ja leñi e nder leydi men Niger e leyɗe goɗɗe hoorejo fawre joni CCFN kan won ko yewdu ambiteɗo Olivia Marceau nani ko o haalni bandi min wakkati mo landino.
La prochaine étape de nos
Der micitade e mayde Jean Rousseau e dubi mi hembre watta kenana le lewru novembre ndu kambe mabbitol kollol ko wada do inde makko dum du dum watta kenana le hoggo tarifi ngo pari mine du ko pari dum kanjum min ko jeta min gatta do endal le nyamey amma labi mawdi kalte do du makko hembre kan woni jeddire 10 novembre yade 16 mudum enen biden nodda himbe hobbe gollidi nobe e Jean Rousseau Serge Moati latiɗo réalisateur mawɗo andaɗo ley leydi France fuɗɗuɗo golle mum ley leydi Niger gaɗɗo filmaji joyi ley Niger e fande no wodi François Ficon latiɗo gollidino e Jean Rousseau duuɓi 34 no wodi du higiraɓe makko kam woni Moussa Hamid gollidiɗo e makko duuɓi 44
eɗen tawa e nder lewru sumayeru balɗe sappo arandeje ɗe endan eɗum woddu mafari ɗum woddu nafakkaji ɗumwon dardiaji balɗe sappo arandeje ɗe ɗum wonno komin landi mbiyete docteur Boubacar Saydou Touré goto e hooreɓe dinal islamako leydi Niger o haalni ɗo Moutari Mouhamadou.
Le mois du Ramadan est divisé.
Lewru sumayere fecca kenana pecce tati feccere arande ɗen kan woni ɗumnol julde jemma e jande qur'ana fuudu e gaɗol moƴƴereji ɗuɗɗi ɗum woni mana feccere arande ɗen lewru sumaye no hani tokkire kan woni alsilamagal ƴamana bandana nder sumayere noon alsilame no yiɗa lobbaku hana ƴeweteɗo ekkite lewru sumaye alsilame fuu hanana suumo haɓɓa hunduko mum ɗemgal mum gite mum e koyɗe mum
ses pieds et même ses mains.
Nawondiri yewtere men ndara filla ni hono ministre kawjiɗo filla sériaji e leydi Niger Moro Amadou o neldini ɗerol gam batte hondo inde gouvernement gam batte laabi laamu goɗɗi ƴeewe ndaroji filla hono cuɓaki ko nandi e muɗum ɗum ndu kondan député ɓe wonɓe dow laamu haali dow majjo alarbar nde ɓe tabintine no gomnati wirni waɗire noon fa wooɗa caggal majjo ndu ko fawara joni tawama himɓe ɓe gala e laamu ɗon parti ɗi gala e laamu himɓe mo yahay fotto e battu o endan Habibou Garba yeyi ton heɓi habaruji ɗi Ali Ñalli firti e fulfulde nani yewtere nde.
Dow ɗattol golder mum wi'a suudu kiite leydi mawnu kan ƴeewata ɗereji cuɓaaki fuu gaɗeteeki kayrudu haalata heɓuɓe gaɗa ko ɗum ƴewtinigol nder moƴƴinol maggol ɗum wi'i ko laawol laamu leydi gom hawjoto ƴewtinaaki ɗereji tefooɓe kangol du hawjoto cuɓaaki gaɗeteeki fuu laawol laamu leydi gol du haalata suɓaaɓe ɓen ɗatol lasoy ɗiɗi e jeetati moƴƴinaama nder moƴƴinol mum ɗum ɓeydana wakkati ngam siriyaade cuɓaaki ardiiɗo leydi arani fadde mum jippaade jooni balɗe lasooji nayi e sappo ada tawi denno balɗe woronje darna gam majjum nde ɓooyi ki waɗaaka ki waɗe balɗe hemre e laso fadde ardiiɗo leydi on jippaade tawi denno nder maggol ɗum wi'ana cuɓaaki ardiiɗo leydi kin waɗe balɗe lasoy ɗiɗi fadde makko jippaade ɗatol woygu e tati nder mum denno wi'a kana to ardiɗo leydi maayi balɗe laso ɗiɗi e joyi naade ɓooyi balɗe hemre sappo wala gaɗa mayde makko tawe ardiɗo keso gom suɓaama hande nder moƴƴinol ɗatol gol wi'aama balɗe hemre sappo wala nde ɓooyi balɗe hemre e laso gaɗa mayde makko tawe ardiɗo keso gom suɓaama ɗatol woygu e jeenayi nder moƴƴinol mum ɗum wi'i ko de suudu deppiteɓe sankitaama balɗe lasoy tati nde ɓooyi balɗe lasoji nayi e sappo suudu heyrugom no tilsi singe nder ɗatol hemre go'o wala ɗum ɓeydi ɗum wi'i ko laawol laamu leydi hawjoto cuɓaaki ardiiɗo leydi deputeeɓe conseilleeɓe kuɓeeje kam fuu e cuɓaaki dewtere laamu leydi gaɗa wote gaɗaaɗo talaata woronje lewru mai hitaande duuɓi 2017 hawrino ministriɓe keenga ƴewtinake sigila moƴƴinol ɗatol lasoji nayi e nayi kan he ɗatol hemre e lasoy tati e sappo e tati tawaaɗi nder dewtere laamu leydi ɗati ɗi deputeeɓe nayogom ƴami ƴewtine moƴƴine anndaaka ɗum hiɗa moƴƴine nder majji amma ɗatol lasoji nayi e nayigol kanka e haalataana dow ɗereeji ɗi neɗɗo ƴamete nde no tefa deputaaku igol haala du dimma deputeeɓe cuɓeteeɓe hakke e deputeeɓe hokkete ene tokkire nde goɗɗo maɓɓe maayi ɗatol hemre e lasoy tati e sappo e tati wi'i ko ardiiɗo leydi e deputeeɓe tan mbaawi ƴami ƴewtinagol moƴƴina dewtere laamu leydi
dow ɗum woni ko habarumi e fulful tilisee mbiya assalamu aleykum mbaalen to jam waali
kettine sigilaaji studio kalangu kadi to tawaɗo nder duniyaaru dow facebook studio kalangu
facebook studio kalangu
no wala kam sanne miɗo feccide ɗum